tababar kun yawayba ku saabsanay doorka wariyalka ururada bulshada iyo kaleen dawlad diska wasiirada wasaarado arimaha gudaha cadaalada warfaafinta amniga iyo furi tababar ka saabsanay doorka warbaahinta ururada bulshada iyo kaleen dawlad diska ujeedada tababar kun yahay in la kafalan qeyb saasaato na isla meeldika doorarka ugu muhiimsan iyo kaleen warbaahinta iyo ururada bulshada in dawladnimada iyo ku qayb qaadan dhismaha Wasiirka wasaaradda cadaaladda ayaa sheegay in wariyalka iyo bulshada rayidka iyo muhiimka ah ee dawlad diska dalka iyo faafinta cadaaladda
walaalka mahadsana wasaaraddi haqab qabade iyo guud ahaan saxfiinta reer Koonfur Galbeed iyo shalka diisan oo muddo daruufaha ka shaqeeyay geekana hadda horumaradaas heegsadahay saxaafadda runtii walaal ray saif lama aflaw guru dorant hab geeka walaaxun lanka wariye ee baro bulshada ka qoro walaalas xun walaal ku yaabay in aragaan taakas oo bulsho walaal ku yaabay in bulshooyinkaas ay aragaayeen iyo xaqiiqda moog walaagasay la qoray intii akhriisadaan run u malayaan
wasiirka wasaaradda warfaafinta Bilaal Yaweeb oo si gaar ah wariyalka aan kala dardaaramay iney muhiimata in iyo dhisan fahamsho dawlad diska
nidaam midaysan oo dawladnimada lagu horumarinayo midaas way wax horta la isugu yimid waxaan rajaynaynaa marka in sidaas loo fahmo mid labaad media sida wasiirka amniga sheegay waaye eelaamka waxa waaye waa sidoo sheegay waa positive hadii loo isticmaalo oo wax fiican loo isticmaalana dawladnimadii iyo dalkii dadkii way dhiseysaa hadii si khaldan loo isticmaalana dawladnimadii waa dumineysaa dalkina waa dumineysaa marka maanta oo loo guuri social media platform-yo badan ay soo baxeen oo maanta dadkii ogman ay platform-yada soo wada galeen
tababarka iyo webows dareere doona muddo lama maalmood ee weyna intuus dareere la ka falanqeyn doona habka ugu muhiimsan ee dawlad diska iyo weliba sidii aan ka shaqeeyay koran warbaahinta